Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sanda karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona meripata, nimekwisha, haina utata, wakubisha. Uje tukwe mapipa, tulebata, delisha. Haina majoto, haina kule mafoto kiaina, nikuvishe pete faina, baby we wa moto, wa moto. Bebe nataka, we ni nguli wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Una meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final, baby we wa moto, wa moto. Unitawale, unitawale. Kwenye maisha yangu wema nitawale, itawale. Wechaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Wewe macho yangu leo naona.